bismillaahi raxmaani raxiim salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraab faylah weybaha ka dhawaadasana qodobada warkaana hiraabnama idaacadda reedi ubaydhab ahaanshaanka door koroon ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble oo la kulmahay guddiga doorashooyinka xiyo xildhibaanada gobollada waqooyi ee soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka oo baaq degdeg ah andari gobollada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo ku hadlay howlgalka ka socda gobolka mudugka maareeye sheegay kulankii ra-iisul wasaare roble cabdi xaashi iyo mahdi guuleeta in walbalaha ku shal dabnay ciidanka hoogga dalka oo habandhigi hubba iyo rag wadada madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland saciid cabdullaahi dani oo halluqu dalbaday inuu si degdeg ahan gudbi liiska musharaxiinta agalka sare akhbaaraadka hiraabnimaad uun reedi ubaydhaba dhegaystayaal banaanka shanghai tv ka door korona madaxweyne kuweynka kenya oo lan diiday inuusan safar uganda hiraab fayle dhegaystayaal waa hiraabnama talaada u taariikhdanaya atasadiida bilah siyadaad lamada kun labaatiyo kowka antaasi waxayna qodobadii warkaan ah hiraabnama idaacadda reedi ubaydhaba ahaansheenka door korona haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hiraab fayle dhegaystayaal hiraabnimadun geeka ayaa way baa la rajeeyahay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda hirgaarsiinta maxamed xuseen roble wasaafadii kulanka la qaada xubnaha guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi ee somalilan maalmihii la hadhaafay ayaa ra-iisul wasaaraha way baa uusi waday la teeshiyo in sahla leeyah siyaasiyiinta gobollada waqooyi si halahalun ku deera khilaafka siyaasiyiinta ku jeeda somalilan ee ku muransan habka andhiya doonta doorashada xildhibaanada labada agal wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye yawaybuuse sheegay in wal natiijo ee hankubanna kulankii iyo hawada qaadeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble mahdi guuleed iyo guddoomiyaha agalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi siyaasiyiinta ku jeeda gobollada waqooyi ee somalilan waana ka jara dowladda soomaaliya ayaa waybahiligan ku dhex jira khilaaf la xiriira arrimaha doorashooyinka waybana iyagoo gushal jaban lama garab iyo awada kuwada sagoonyina caasimada dalka ee muqdisho iyagoona kor hor ka dhawaaqay in lama garab shalciyan laga guddoomiyana shal doordan guddiga hirgelinta doorashooyinka oo baaq degdeg ah andari dowlad goboleedyada guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa hadha waay natiijada doorashada ee agalka sare ee shalay ku dhiidii magaalada baydhab ee xarunta gobolka bay oo war saxaafadeed xakubahi guddiga yowibahalka ammaanay dhammaan dhinacyadii gacanta ku jeysaday qabsoomidda doorashadaasi oo inta badan senatara gibdhaha aan badanaayen guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro yawaybuuse ka ammaanay dowlad goboleedka jubbaland oo hormuud uuse ku noqday bilaabista doorashooyinka dalka islamarkaasina waqti sheeh ayay ku bilaabatay sidoo kale dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa tusaale eedan fayla an noqdo doona dowlad goboleedada kale kudib markii yadoodin lama senatar oo bilaane haanaas oo ku qayb noqdo doona agalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waana ayay ka dhiganta in bilaanta kuyin boqolkiiba afartan senatarada la dooraday anka dambeyntii guddiga yowaybuuse anka baaqay dowlad goboleedada kale in hayoyoona bilaabo doorashada agalka sare si loo hoojiya in doorashooyinka labada agal ayo ku dhigeen wejigii waqti shoo loo qorsheeya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa ku hadlay howlgalka ku socda gobolka mudug madaxweyne axmed abdi kaariye qorqoor ayaa hawaba uusan hambalyeeyey guulaha ciidamada huganta iyo ku hooyin howlgallada ku socda deegaano ku tirsan gobolka mudug qoraal hakubahi xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa hawaba halka sheegay in ciidamada dowladda iyo han galmudug iyo waajib ka tahay in ay sii wadaan howlgallada ilaa inta deegaanada gobolka mudug lagu ku saaro maleeshiyaadka ururka al-shabaab iyadoo uusa sheegay in antiyo badan lagu saaray hiraaga ku hiraaga ku hirina hadda saaciidanka hoggaanka dalka iyo han daraawiishta galmudugka iyo waajibsha ku gudahayeen wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta waana ku mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee waqtisho dhamaaday waana ka mid ah gobolada waqooyi ee Soomaaliya maxamed abdi xayir maareeyay wayba u sheegay in natiijada lanku deerna kulamadii ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble mahdi maxamed guleed iyo gudoomiyaha agalka sare abdi haashi abdullahi wasiirka wasiirkii hore maareeyay oo qoraalaha dhigay bartiisa facebook iyo wayba u eedeen kulan injeediyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble in uu la ku fadaay in uu saha dhexdhexaadii in la magarab la kooyay in uu safaday in la ku wareejiyay talada iyo maamulka doorashada 57 kursi oo halyeen dir waqooyi ee Soomaaliland waybo sheegay salaadinta walgorodka musharaxiinta kuraasta dir waqooyi Soomaaliland bulshada reer Soomaaliland ee Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in kulamadii ay la hayeen gudoomiye Cabdi Haashi Cabdullaahi ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guleed iyo ahaay iyo noqdeen hanno wal isafgarad ah ku dhamaana wale warkii hiraabnimada dhigaystaal ee reedii u baydhabay biladka baydhabay la socotaan ciidanka hoggaanka dalka oo habandhigay hubba iyo reglo socodi ciidamada qalabka sida ee howlgalow howlgalada kooda deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug iyo ay bal sheegay in iyo gacanta ku dhigan saddex xubnood oo ku tirsan ururka Al-Shabaab iyo hubyo wadan meel ku dhow magaalada Amaara ee gobolka Mudug oo dagaalaha ku qabsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab saraakiil ku tirsan ciidanka hoggaanka dalka iyo ay bayo sheegayna in inta badan deegaanada galmudug iyo isku baheen ururka Al-Shabaab isla markaasayna iyo qarsho koobtagi hubsho iyo way bayo beena deegaano iyo gacanta ka hayaan dawladda Soomaaliya saraakiisha ciidamada ee dawladda ee ku sugan furantaasi iyo way baa iyo deegaanka Amaara iyo kula wareegana ururka Al-Shabaab iyo gunaha ka bandhigay saddex xubnood oo ku tirsan ururka Al-Shabaab iyo hubno iyo hubsho oo hay hubeedan tara badan aanas oo sheegay in dhawaan maxkamadda loon gudbin doono ciidanka hoggaanka dalka saraakiisha warbaahintan sheegay deegaanada kiyala konfurta gobolka Mudug ayaa ciidamada dawladda Soomaaliya way baahayo kuwana howlgalo ku dhangay ururka Al-Shabaab way baana la sheegay in antii uu socodii howlgalka la wareegay deegaano dhowre wali warar dhigaysal ha kor wararkan iyo barnaamijyadana dambe ay ku dhigaysato doontan hadii ee buuniraal ku nagada madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Abdullahi Daniya oo lan gudbi oo la ku dalbaday in uu si degdeg ah gudbiyo liiska musharaxiinta agalka sare gudiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa warqadaha codsi ay bayo on dareena madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Abdullahi Daniya kaas oo ay ku saabsanaa in uu sa gudbi liiska musharaxiinta ee tartamo doonta agalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya warqadda ay gudigan andareen madaxweyne Saciid Abdullahi Daniya oo ay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland yaan qornay tiisadon inagoo tixira ana heshiisyadii doorashada ee 17 September 2020ka 9 October 2020ka 27 May 2021ka iyo 29 June 2021ka inagoo rahana sida shahaadada doorashada lan dejiyay ee ku waqtiyeysan heshiisyadii iyo jadwalka doorashada gudiga hirgelinta doorashooyinka wayba una meelanga uno kula wadaaga uno ku codsan yahay madaxweyne Saciid Abdullahi Dani codsiga ee dan in uu sa gudbi liiska musharaxiinta agalka sare madaxweynaha wayba ku rajeynay in codsigaana tixgeli iyo la kaariyo warkan qoraalka ah ku bay gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee dowlad goboleedka Puntland mera dhageystayaal warkii raam misin ku dhageystay tan way booyda cadda reedii u baydhabay biladka baydhab akhbaraad ka banaanka madaxweynaha ku yeenka Kenya oo lan diidi in uu san safara Uganda William Ruto madaxweynaha ku yeenka dalka Kenya ayaa shalay oo isniinayti way baa la kor suramay in uu san socdaala dalka Uganda sida ay sheegeen hoggaamiyihiisa isgaarsiinta David Mungai William Ruto oo socdaal khaas ah oo aan baahan lahayn magaalada Entebbe ee Uganda wayba u soo muddo 5 saacadood usokayirnay garoonka diyaaradaha ee Wilson Airport ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya sababo la sheegay in uu sahan marnaa nidaamka socdaalka ee dawladda Kenya oo dhikow in mas'uul kasta oo fasaha ku qaado in mas'uul kasta uu fasaha ku qaado agalka dawladda ka hor safar shay dibadda warkii dhegaystayaal hiraabnimadu radio baydhabe biradka baydhabe seen ku dhigaysaa antayaninka agiya warkweyntaasi ku jeeday islaantana seen u saaray anagu Saciid Maxamed Nuur Sabriye meel qaybta farsamada ee fadhiid saaxiibka Joker warkanka kala lamadeen timar kala hawada dib u kulmaana amaanalla.